abelungu. Ha, yabaza abelungu, abelungu. Ya, yabaza abelungu, abelungu. Ya, abelungu.
Vanhu lava vane vele ku tiphineni, swilo leswi hinkwaswo va le ku swi wineni, handle ka loko ku ta ku cineni. Every shop hi tirha vona, va byela ku hi tirha vona. What makeres wa yi nga ku mi tirha swona. Xu, abelungu. Left behind. Being umlungu must be great. They don't even have to learn your name. Yeah, my boy, what's the point? All black people look the same.
Yeah.